mubyukuri kwegura kwa Mugabe nta muntu bitunguye n'abantu bose bari babyiteguye urabuka icyakariye rya Zanu PF yarimaze kumukuraho icyizere cya gisigaye kwari ukwegura cyangwa akeguzwa ku mwanya wa perezida kuko n'ubundi ishyaka ryohereza perezida rikamwohereza kuhagararira none ishyaka riri kufata kureba icyizere urumva nta kintu yari asigaje ahubwo bavugaga ko bagiye kumukuraho icyizere mwanya wa perezida kandi koko byari babitangiye bavuga ko umunsi wa kabiri bari bumukure
mu rwandiko umuyobozi w'inteko yasomeye abadepite yatangaje ko Mugabe yanditse avuga ko yeguye ku bushake bwe mwe mubona ari igitsure cyari kimuriho
ubushake bwe urabona abantu muri politiki bose bakubavuga ko babona muri politiki bati n'ubundi ari gukina politiki kuko ejo yavugaga ko azayobora n'inama ya Zanu PF izava mu kwezi kwa 12 none kwegura wavuga ko ari ku bushake bwe mu by'ukuri ntabwo ari ubushake bwe yabonaga bamutaga igitutu ku mpande zombi gisirikare ntacyo yari afite icyakariye ntabwo yari afite n'abaturage ntabwo yari afite nta kintu yari ashigaje yagombaga kugenda Etienne
wareba se urebye Zimbabwe uko itera politiki yayo uko ihagaze muri iki gihe ubona kwegura kuvaho kwa perezida Mugabe hari icyo bihindura kuri politiki ya Zimbabwe
Etienne hari abavuga ko umuntu uri buyobore ari we Emmerson Mnangagwa ari we uri buyobore ubu ngubu icyo gihugu ko amaze no guhabwa umwanya wo kuyobora bivuga ko n'ubundi ari buyobore igihugu bamwe bavuga ko ari incarnation cyangwa kwiyubuka Mugabe muri Emmerson Mnangagwa ariko Mnangagwa ikintu atandukanye na Mugabe nuko bavuga ko we ibintu bigenda nabi akumva ko yakorana n'abantu b'abanyaburayi aribo batanga n'amafaranga ari nabo bari bafatira ibyemezo iriya guverinoma ya Mugabe we icyo kintu ariko mu by'ukuri ni umugabo wari ukuboko kw'indyo urumva mu by'ukuri birashoboka ko hashobora kuba impinduka kubera ko n'ibintu bihindutse kuko harabona ukuntu bigiye bihinduka
Frank Mwine abasesengura politiki basanga ikibazo cyangwa se imungu yamunze Zimbabwe mu gihe kinini cyane isa nk'aho hari imungu cyangwa se hari ikibazo kigaragaza mu bihugu byinshi bya Afurika aho abayobozi bashaka gutinda ku butegetsi akenshi imiryango yabo akaba ari nk'aho yo igarurira igihugu cyose mubona iyi mpinduka hari icyo ishobora kuzana ku mugabane wa Afurika mu bindi bihugu
birashoboka Etienne urabona na Mugabe yari amaze no kuvuga ko ari buzahagarira ishyaka rye mu 2018 avuga ko abaturage bamukunda cyane babonye bambaraga bavuga bakunda ariko iyo bamaze kugukuraho ububasha pouvoir power ubushobozi burya nicyo kikubwira ko abaturage batagukunda ahubwo wabakoreshaga cyangwa batinyaga kuvuga ko batagukunda birahari no mu karere birahari no muri Afurika muri rusange ariko mu by'ukuri iyo ubonye ibintu byabaye muri Cote d'Ivoire bakuraho abonye ibintu byabaye muri Burkina Faso bakuraho Blaise Compaoré nawe yavuga ko atagukubwira kwiyamamaza buhoro buhoro ushobora gusanga abaja bose bavuga ko abantu babakunda babandagaje kandi birashoboka tubonye muri Zimbabwe urabona abantu bose bari mu kubyina sinzi n'iki byose ni nako binashoboka kuri abangaba bavuga ngo barakunda itegeko nshinga bavuga ko abaturage aribo babategetse cyangwa ngo ntibashobora kubaho perezida kanaka adahari babibonye birashoboka ko n'abo ngabo bakunda kuba bakundwa ko bashobora gutegeka kuzabakarabira mu maso ukabona babakuyeho Etienne
ndabashimiye cyane Frank Mwine ni impuguke mu bya politiki mpuzamahanga n'amategeko tuvuganye ari Nairobi.